Black Jay Zambia.
Somewhere in Africa, home sweet home. IQ Muzata Show. Listen.
Mtima wanga ayeswa funa wina vini kanga kangela usali lalila mzuwa na usiku za kusamalila siya iwe mwandi vini kanga promise ba festi ok tinapaga kunisi ya mwandi baby nizaenda sanga love yako nipatani kose vama kumba ok unabado mwanji iwe shuba ndava wose ndiwe vama kumba kuli kose ndiwe vama funa manje mvela Black G Zambia atishani vause kutu mvela
kukuza ni kukonda siku tindine hule hule kukuza ni kukonda siku tindine hule huya sindine hule.
Shupo kusanka e feeling. I love you wakalumba in serious. No time to talk in serious. Seti kube patinka chita fionse. Pachanti inkesha noti fionse. Kuba loyo kulifwebo eki. Focus kulifimpi happiness in frame. Ichibereshi tonti kulibambi. Olo patop 10 number 1 A&G. Shile kampena 10 politics. Nikufwaya mupepi ya topic. Smawe filamba takwaba. Mutalo chanti happiness mwaba. Nolopa weekend nilauti. Send ya naitwa iwe puti. Otherwise kuichefia ukuwa mwona. What's your answer mami? Wamwona IQ weke emu satasha. Kuhira kumanta vasie vasitasha.
Kakuza ni kukonda siku tindine hule hule. Kakuza ni kukonda siku tindine hule huya.
Tasha, Chipata, 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 James Gary,
James Gary,
coming Ikwe,
coming Ikwe,
Biko, Biko,
Biko, Biko,
Kapili, Kapisha,
Kapili, Kapisha,
Ken Dola,
Ken Dola,
Ken Dola, Brother Ken,
Brother Ken,
Achana Po,
Achana Po,
Achana Po, you know, Room does the music,
Room does the music, Room does the music.
We see killing in it,
killing in it.
They want me, they want me.
LGSwagmusic.com